from the beat.
Wasobanukiwe neza uburiwe wamenye imibereho igukwiriye wagashyira amarangamutima yawe imyanzuro yawe yabari ntakemwa wahitamo uburyo bwiza bwo kubaho n'iherezo ryawe waryitaho wamenya kurinda ibyiza wagezeho ukibagiza imbaga ibibi waduzwiho Numasama with the Jiriza, who did you do to see you? So I know Chirquinzi, Lucia, Weba, the Moji Obi, Utasayo Vera, Ahuta Kikura. Wowe nuza kunde nguyituremo uzakora uko ushoboye uyigenge uwo mwanzu ukomeye wibicaneye amire niyaka ikakugumamo
Tuva tu sarasa